Mwaramutse neza dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA radio yacu. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane n'abavandimwe n'inshuti.
Nitwa Nibizi Benjamin, nuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Ushaka gusuhuza inshuti n'abavandimwe, gusuhuza umuryango wanjye utuye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano, ariwe Sindabaye Nyiranseremi, abarumuna banjye bose, abandi barumuna banjye bo mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo. Asuhuza umuryango wa Nzabana Matiyasi n'umuryango we. Asuhuza umugore wanjye Isini Zehani Mare n'isheja Naela. Asuhuza abanyarwanda bose banyumva kandi bifuza amahoro. Asuhuza n'abandi bose bakurikira ijwi rya Amerika kandi barikunda, cyane cyane kino kiganiro. Asuhuza abanyarwanda bari muri Amerika, Burayi, muri Aziya, Afurika, babifuriza amahoro y'Imana. Nkabatura n'indirimbo icyo dupfana kiruta icyo dupfa ya Mani Marita.
Benjamin, urakoze cyane.
Murakoze cyane, ariko sinagenda ntasuhuje.
Yego.
Uriya mudiji ujya ukora ikiganiro cy'umuziki uzamunsuhurize.
Ndabikora rwose.
Yongera amasaha, dukumva iyi miziki.
Ndabikora rwose, hanyuma ubwo ngubwo bazareba uko bazabigenza muri programu. Burya guhindura programu muri radio bifata igihe, ariko ndatumika.
Mbere twaracyumvaga, none ubu ntikiyumva imiziki, ubu twabaye neutralize.
Yee, ndatumika pe.
Nawe ndagushuhuje, na wa munyamakuru ukorera mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Ndibwira nawe ko akumva, ariko rero mu izina ryanjye n'irye ndagushimiye byimazeyo pe.
Murakoze cyane, Imana ibarinde.
Yego nawe.
Kivangura, kahagi nebe. ari n'ubugome ikukija cyumbikirwa ikucyabantu akomeza kuzira uko basa ukagira ubwoko bwawe kandi utarabuyemo ukagira aho wagutse kandi utarahatoye twareze icyo dupfana mu by'ukuri twakiruta icyo dupfa twareze icyo dupfana mu by'ukuri twakiruta icyo dupfa
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke.
Nitwa Nelson Jean Claude nkabamba muri komune Mubomanga. Yego nagomba gutasha umugezi twahoranye kera cyane yitwa Kennedy. Bigana kuri muri kwishyura rya Ecole Primaire yitwa Gisagwe ariko ubu yakaba barasubiye iwabo mu Rwanda. Imbarika arumviriza ijwi rya Amerika ndamutaje cyane. Ataje kandi n'umugezi wanje nkunda cyane no Rask nsabiteka uye yiga mu Buganda gisata cha mastery igivye amategeko nabo nyine ndamutaje cyane gose bivuye ku mutima kandi ndataje n'umugezi twiganye nyene kwa Ndorere François hari hose no nyine ndamutaje yego kandi ndataje n'abanyeshuri bose twiganye muri University Burundi mu gisata cy'icyongere bose abari bose ndabataje agribiz nuko rero aba ntahije hamwe n'umukunzi ari umugenzi wanditwa Noe nama namutahije nawe nyene akora muri hotel Bushumbura bita Kangaroo Hotel nawe nyene ndamutahije ndi bakunda kumviza Vada Mirehe kuri Shortwave nuko agira umugisha abo ntahije bose abandese bazakoze batahije nabayisubije akaririmbo ka Ramuntahiriza ka Shazikuru nuko bagire ibihe byiza aho bari bose baroranigwe mukama abahezagire mu byarimo byose murakoze namwe ku ijwi rya Amerika murageze neza kuma kanya muhezegwe cyane mugire ibihuba byiza nuko murakoze rwose
ndayisabana urakoze cyane
yego ndabashimiye
ijwi rya Amerika turasusuruka address radio yacu @voanews.com Facebook ni VOA radio yacu mu ijambo rimwe
banyita Pascal mba muri Afrika y'Epfo nagira ngo ntashye inshuti z'abavandimwe ndatashya umuvandimwe wanjye bita Damuru Cyamoya Musorine Cyamoya abo nabo baba muri Afrika y'Epfo ndatashya umuvandimwe wanjye bamwita bamwita Marite aba mu gihugu cya Malawi ndatashya Munyambuga nawe aba mu gihugu cya Malawi ndatashya n'abavandimwe bari mu Rwanda barimo uwo bita Simoni uwo bita uwo twakunze kwita cyane Kadunduri ubwo ari abe yumva ahantu ari ariko twamwitaga Uhorana Ingoga noneho nkaba ntashya n'umufasha wanjye n'abana banjye hamwe muri Afurika y'Epfo nkaba ntashya umuvandimwe wanjye wo mu gihugu cya Malawi bita Honesty Munyabugingo murakoze nkaba nifuza ko mwamuha nifuza ko mwamuha indirimbo ya Mani Marite yitwa Njyewe Nawe cyangwa se bahitaga hari kabini yanyibutsa yitwa indirimbo yitwa Njyewe Nawe Njyewe Nawe amateka amateka sawa sawa ndabibutse neza ni amateka amateka murakoze cyane
komera Pascal nawe urakoze
yego kandi ni hirya Amerika namwe ndabatashije ndetse namwe mbatije ndirimbo
urakoze cyane rwose turagushimiye ngaho umunsi mwiza
yego
I'm not afraid to die.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA Radio yacu. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane n'abavandimwe n'inshuti.
Amazi nange nitwa Barane Adrien, nkerereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyama. Bashaka gusuhuza umukobwa witwa Clementina uri Buganda. Ndasuhuza umuryango wanjye tuye hano mu kagari ka Kanazi, ari we papa n'umugore we n'abana be na bakuru banjye. By'umwihariko ndasuhuza abantu babana n'ubumuga bwo kutabona, harimo Pierre Nyanyiko n'umugore we n'umukobwa we nshitangiye witwa Uwineza Emerine. Mubantere indirimbo You and Me ya Jay Paul. Urakoze.
Jump. story, baby. Shit, calling, calling from the real tough game. Tough game, true, baby. Junior, junior, thanks, thanks. Baby, Priscilla, it's been long time, long, 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 long time, baby.
Radio y'Amerika ikiganiro cy'umuziki gususuruke adresse ni radio yacu @voanews.com Facebook ni VOA radio yacu dushoreje ku butumwa bwa Rwakagara maze rero umugire w'ikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nitwa Rwakagara Charles we mugazari kawo bangu murenyi wa Murambi akarere ka Rurindo ndumva cyaruguru nashaka gutashya umudamu wanjye witwa Nakwereka Kerine n'abana Sebagaga Wilson Isabelle Pascaline Sesonga Etienne Sebukanya Fisto nashaka gutashya kandi kari ku mutima na Ngarambe Dizo n'umuryango we atashya Kimanuka agira Buranga Shatari atashya Kagoyejo Ivone n'abandi bazi bose batukundana n'abandi bakuru b'ijwi rya Amerika cyane cyane Kamirindi by'umwihariko
yego
yivuga ngo urubanza
ye ndagushimiye cyane rwose bikomeye
murakoze murakoze
umunsi mwiza
yego nawe mugire ibihe byiza
Kuru Come on.